kwathinga nyimene bayi
kwela sepa Quella se pai Qua fila lungo e vera pescea Qua fila lungo e vera pescea lungo lungo e vera pescea Qua fila lungo e vera pescea Kofila umlungu evela pesheya Umlungu, umlungu evela pesheya Bonke laba bantu sebe kulela buyena Zonke lezi zizo sezi kulela buyena Umlungu, umlungu evela pesheya Bonke laba bantu sebe kulela buyena Zonke lezi zizo sezi kulela buyena Umlungu, umlungu evela pesheya Kwafika umlungu wasixabanisa sodwa Wathatha umcebo wethu kanye nezinkomo zethu Umlungu, umlungu Epete nesipamu Namhla sesitholile inkululeko yethu Masikuqe sonke sibulele kumdali Lingaphinde libuyele kube lungu Namhla sesitholile inkululeko yethu Masikothamene sibulele kumadiba Lingaphinde